You're no grumpy to my baby. You're no grumpy to my baby.
When you got someone, nakwangara nakuwakea, mibera binyuma, ya love you no mwana yantula ku mutima sibanjulira. Buchana kufuna obulamu bwachuka, wata ku mukono bamisabye tunta, nze biloto byobye walutanga, deep inside nakufeelinga, ndayira kati me never let you down, kankusubize. I don't lie, Laila. Me gonna love you until I die. I don't lie, Laila. Zena pende wafu kwa kila. I don't lie, Laila. Me gonna love you until I die. I don't lie, Laila. Zena tundi wafu kwa kila. Kwa ucho umanya mtima kumbenga tunjua. Ebi vyo 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 angete kumelo. My baby mkwesu nzenyo wanzi kakanya. We never feel so lonely. Ombuzo tulombu dewe chilo. You the one I dream then you miro tulo. Sijuki zamu nyawe tulikore nawe. Chikanye baby just let me know, yeah. I don't lie, Laila. Nikona love you until I die. I don't lie, Laila. Zena pende wafu kwa kila. I don't lie. Me gonna love you until I die. I don't lie, Laila. Zena tundi wako kwa gala. Umu kwa no vinyuma when you got someone. Nakuwa gala, nakuwa kea. Mibela vinyuma, ya. Love you no mwana ya ntula kumutima. Siwa njuhuli lai. Kuchana kufuna ulamu wachuka. Wata kumukono wa misabia tunta. Sijuki zamu nyawe, tulikore nawe. Chikanye baby just let me know, yeah.